gitabo kinini kirambuye cyanditswemo ibyiza gusa biryoshya umutima. Wenda reka nce kuma yanjye vuge bice mu byo mbona bituma manya yuko tandukanye. Bakure imbabazi wazigize umuco.